Kwaye oko kukuthi, oko kuba eyokuqala kukubeka amanye amadikoni ebandleni. Kwaye ibandla lethu elincinane apha lizimele. Alinahlelo okanye nantoni na yokuthumela amadikoni alo, lonyula awalo amadikoni, lonyula owalo umalusi, lonyula awabo amathenjwa, lonyulwa yonke into engenayo nephumayo ebandleni. Akukho namnye umntu onelizwi phezu kwalo nantoni na libandla. Kwaye ibandla ngabo bezayo baze balixhase ibandla ngobukho babo ngesishumi sabo neminikelo. Kuhlala ingabo abanelizwi elisemthethweni ekubekeni oko. Kwaye ndifuna ukubulela ibhodi yamadikoni edlulileyo. Kwaye ndiyithetha ukusuka apha ndiyenzela lonke ibandla. Ukuba nawuphi wabo bazalwane balapha, eyayingumzalwane uCox, umzalwane uFleeman, nomzalwane uHiggenbottom, nomzalwane uDietzman. Basenzela inkonzo elungileyo, banika inkosi kulo mnquba. Kwaye rhoqo ngokwemithetho yebandla minyaka le, amadikoni okanye amathenjwa ngokuzenzekela bazalisa ixesha labo. Kwaye ukuba bafuna ukubuyela kulungile, ukuba bafuni kubuyela ngoko banokubeka abanye kwiindawo zabo ukuba le bhodi iye yarhoqa. Kwaye ngobunye ubusuku ndibize ibhodi yamathenjwa ekukho ibhodi entsha yamathenjwa. Ndiqaphele umgawane uLuther McDowell apha ngokuhlwanje, siyavuya ukumbona engaphakathi obefudula ekwibhodi yamathenjwa. Ndiye ndehla kule veki ukuze ndifumanise kwaye ndijonge ukuba ndenze ikopi eyakuthi inikezelwe ebandleni kananjalo. Okokuba amathenjwa ebandla ngoku ngumzalwane uWilliam Morgan, umzalwane uMike Egan, nomzalwane Banks Wood, nomzalwane uRoy Robertson. Kwaye bonke ngabesi sixeko ngaphandle komzalwane uRobertson ohlala phakathi kwezi zixeko zibini. UYehova wabona kufanelekile kuloo madoda yaye abe ngamadoda abekekileyo. Kwaye ngoku bawufumene umsebenzi njengamathenjwa eli bandla. Kwaye ngeli xesha ubuqhubeka lo mhlangano, ndiye ndaxelelwa ngumncedisi Malusi ukuba thina sonyula ibhodi entsha yamadikoni ukuba aba basebenze ixesha labo lokuphuma kwaye barhoxe. Ngoko yayikukukhetha amanye angaphezulu amadikoni. Ngoko ibandla indlela oko ekwenziwa ngayo ukuba ibhodi inokumisela amadikoni indoda abaye banxulumana nayo baza bayifumanisa iyindoda ebekekileyo nesesikweni. Isikhundla somdikoni sisikhundla esikhulu kakhulu kwaye liwonga elikhulu enkosini ukuba lidikoni ebandleni. Kwaye ke emhlanganweni ngobunye ubusuku indoda ethile yabizelwa kum, kwaye xa ndidibana nomalusi kolandelayo ngalo lwesihlanu wokugqibela, nto leyo kwavunyelwana ngayo yile ndoda ukuba aba ngamadoda ahloniphekileyo nanobulungisa. Omnye umfana ababemfumene wayengafanelekanga ncam kungekuba wayengelo hlobo lufanelekeyo lwendoda enye eyaphakanyiswayo enye yendoda ebekekileyo yebhodi yethu yamathenjwa. Kodwa njengokuba umalusi nam sadibana ndaze ndabuza iminyaka yalo mfana, wayekwiminyaka yakhe yobutsha kumashumi amabini ebekekileyo elilungisa kwaye eyindoda yokwenyani, kodwa ndafumanisa ukuba wayeyindoda engatshatanga. IBhayibhile ifuna ukuba umdikoni abe yindoda etshatileyo, makabe yindoda yamfazi mnye. Kwaye ke enye indoda eyayibekeke kakhulu yayiwufanele lo msebenzi kakhulu yaye yayinokuba yindoda enyanisekileyo njengoko umzalwane wamphakamisayo. Emva kokuwuphanda umba ukuba lo mzalwane wayesandula ukungena kolu kholo, inkosikazi yakhe ayikholelwa kulo, ngoko loo nto yabangela ukuba indoda ingafaneleki esikhundleni. Ngokuba umelwe kukuba lonke usapho lwakhe luphantsi kolawulo, lumelwe kukuba selukholweni ngokunjalo, ngokuba iya kuba lungquzulwana. Kwaye siyakha ngoku kwaye sinqwenela ukubeka eli bandla, kwaye njengomveleli jikelele webandla ndimele kukubona ukuba ligcinwe ngokwesibhalo, yonke into ilunge elizwini. Kwaye ke ngenxa yoko ngoko wakholeka kwibhodi kunye nomalusi nomveleli ukukhetha kweli qela labantu apha, indoda ethile esicinga kuba ibekekile kwaye iyindoda elilungisa. Sinokubazisa kuphela kwaye ke ngoko banyulwa libandla ngevoti yabo, kwaye ngoko aba bantu baya kukhonza ukuba baziva ukuba baya kusamkela esi sikhundla. Ngoko baya kuza umzuzwana kuze babone ukuba bavakalelwa kukuba mhlawumbi uThixo ubabizile, kwaye ukuba kamva ukuba bavakalelwa kukuba bafanelekanga, ngoko banolungelo kwiiveki ezimbalwa ezizayo lokurhoxa esikhundleni ukuba konyulwe omnye umntu endaweni yabo. Nangona kunjalo, ekuqaleni kwemvuselelo ukuba uThixo ethandile, ndifuna ukubamba apho kulo mnquba nje ukuba ndifumane ukuphumla. Ngoko mna siya kuwamisela la madikoni ngokubeka izandla amadikoni nononjebo kweli bandla. Kodwa kuqala kufuneka banyulwe kuze kubonwe indlela abakuthanda ngayo nendlela ibandla elikuthanda ngayo. Emva koko ukuba kulungile kumacala omabini, ngoko senza la madoda amadikoni amiselweyo njengokuba amathenjwa onyulwa ngendlela enye. Kukuzimela geqe nomthetho webandla ngelizwi likaThixo. Ngoko ke oko abanakukwazi ukuthetha oko ndicinga ukuba le ndoda ibiya kuba yindoda elungileyo. Akunjalo. Umzane uNeville ucinga ukuba le ndoda ibiya kuba yindoda elungileyo, okanye ibhodi yamathenjwa icinga ukuba le ndoda ibiya kuba yindoda elungileyo. Kufuneka kube libandla. Akukho mntu wenza nto ngaphakathi kwakhe apha, yivoti yebandla, libandla elizimeleyo. Isixa esidala semithetho yasekuhlaleni yatshatyalaliswa kwisikhukhula sika-1937. Sizikhuphele kwakhona ezo, kwaye ziza kuxhonywa eludongeni apha kungekudala. Imisebenzi yamathenjwa, amadikoni, oonondyebo nanjalo njalo, umalusi, izinxulumano nanjalo njalo. Ngoba balo lukaThixo kwathiwa kum, kwaye ikhulu leepesenti ivoti ebhodi yeli bandla ukuba bafumanise ukuba umzalwane uHolin Hickerson eyindoda elilungisa ebekekileyo kwaye emgceni kwesi sikhundla ukufumana iwonga elikhulu lokuba lidikoni lalo mnquba uxeliweyo. Kananjalo sifumene kwaye ngevoti yebhodi kuba umzalwane uCollins naye ufunyenwe eyindoda ebekekileyo nelungileyo ekubeni engumlungiseleli ngokwakhe. Ngoko besiya kumcela ukuba eze kwaye abe lidikoni lebandla. Wayengelilo idikoni kuphela, koko isinxulumano sikamzalwana Neville, kwaye mhlawumbi kwibanga lesikolo secawe okanye ukuthatha indawo kamzalwana uNeville okanye nantoni na ebizelwa kuye ukuba abe sisinxulumano sikamzalwana uNeville ngumzalwana uCollins lowo. Kwaye kananjalo ibandla lifumene ngokukholeka ukuba umzalwane uTony Zabel indoda ebekekileyo nelilungisa, kwaye ukholekile phambi kwebhodi yamathenjwa nabelusi ukumcela ukuba amkele isikhundla somdikoni kulo mnquba uxeliweyo. Kwaye kuceliwe kwakhona kwaye kwafunyanwa indoda ehloniphekileyo phakathi kwethu, hayi aba ingengabo bodwa amadoda abekekileyo ngoku, kodwa abonyulwe nje yibhodi. Umzalwane uTaylor waseHenryville okanye eMemphis, ndiyakholwa ukuba yiyo eMemphis eIndiana, ube nathi ixesha elide esebenza njengomhlalisi wabantu kunye nantoni na enokuba yiyo ukuba ibandla lifumene inkoliseko kuye okanye ibhodi nabelusi okokuba uya kuvuma iofisi enkulu njengomdikoni walo mnquba uxeliweyo. Kwaye kuphinde kwacelwa ukuba umkhwenyana kamzalwane uMike Egan, umzalwane uBob Hunt, unyulwe ibhodi nangabelusi ukuba amkele isikhundla njengononjebo walo mnquba uxeliweyo ongumsebenzi obekekileyo nofuna ubulungisa nokubekeka. Ekwenzeni oku, ndicinga bazalwane bam ukuba ukunibiza ukusuka apha kuya kuba liwonga elikhulu kuni, kwaye kungekhona kuphela oko kodwa into yokwenza. Ngeli xesha ndiyakuba nomzalwane uNeville isinxulumani sethu ukuba afunde iimfuneko zomdikoni. Mzalwane uNeville, uba uya kuyifunda ukusuka elizwini likaThixo. Kwangokunjalo amadikoni amelwe kukuba nokundileka, angabi ntlolela yombini, angazinikeli kwiwayini eninzi, angangxameli inzuzo imbi, ebambe imfihlelo yokholo esazeleni esihlambulukileyo. Nabo aba ke mabacikidwe kuqala, mabandule ke benze isikhundla sobudikoni bengena kusoleka. Ukunjalo abafazi babo bamelwe kukuba nokundileka, bangabi ngabahlebi, mababe zincathu, bathembeke ezintweni zonke. Amadikoni mawabe ngamadoda abafazi ngabanye, besongamela kakuhle abantwana nezindlu ezizezabo. Kuba abo balungiselele kakuhle, bazizuzela isidima esihle, nokungafihlisi okukhulu elukholweni olukuKristu Yesu. Amen. Ngeli xesha ndingabuza kwaba bazalwane babiziweyo kuba nje bangahambela phambili apha eqongeni umzuzwana nje, kwaye njengokuba sithobe iintloko zethu nje okomzuzwana ukwenzela ukuthandaza, ndifuna bona kwaye ibandla liyayazi yintoni leno yokuba oku kukonyulwa ibhodi yamadikoni nonondyebo wenu. Nkosi Yesu, kukuba ngcathu ukucinga ngokwasebuThixweni okokuba sisiza kuwe ngoku. Siza ngembeko yelizwi lakho elingcwele. Siza sikholelwa kuba ilizwi ngalinye lomntu malibe liphosakele, kodwa elikaThixo libe inyaniso. Kwaye sinombulelo kuwe ngeli bandla alithengileyo uYesu ngegazi lakhe elixabisekileyo, kwaye wasinika esi sakhiwo ukuba sinqule kuso. Kwaye njengabaveleli balo mhlambi mkhulu athe uMoya oyingcwele wasimisela ukuba sibe ngabo, sizama ngoku ukubonisa kweli bandla iqela elinokunyaniseka, elilungileyo lamadoda esikholelwa ukuba azaliswe nguMoya kwaye elungele isikhundla. Njengoko kukhe kwathiwa malunga nebhodi yamadikoni, hambani nikhangele phakathi kwenu amadoda alungileyo kwaye anomoya oyingcwele, uze alungiselele ngolu hlobo ukunyamekela abahlolokazi neenkedama, ukwaba imali nokunyamekela intlalontle yebandla. Emva kweminyaka sisandula ukufunda ukubhalwa kwalowo mkhulu uphefumlelweyo ungcwele uPaulus omisela isibhengezo sezibhalo ngeemfuneko zezo zikhundla. Thixo wabeke la madoda kwaye ngoku lunyulo Nkosi njengebandla elizimeleyo njengomzimba weNkosi uYesu ukuba benze olu nyulo. Kwaye iya kwalathisa le nxalenye yenkonzo ngendlela ekhethekileyo egameni lobulungisa nelingcwele likaYesu. Ngoku ngeentloko zethu zithotyiwe, hayi iintloko zethu kuphela kodwa iintliziyo zethu, kwaye njengelungu ngalinye leli bandla enithi nize apha rhoqo kwaye nixhase ngesishumi senu neminikelo, nto leyo egqalwa njengelungu leli bandla. Ngelixa uMalusi kunye nam sisodwa sijonga, uMalusi omanyeneyo uMzwana uNeville nam sijonga, ndingabuza ukuba eli bandla limfumana uMzwana uTaylor eyindoda elilungisa kwaye efanelekileyo na ngokona kungcono ukucinga kwenu ukuba abe lidikoni phezu kweli qela labantu. Niya kubonisa okufanayo ngokuphakamisa isandla senu. Kulungile. Ngoku ukuba kukho nabani ochaseneyo ungasiphakamisa isandla sakho. Enkosi. Ingaba kukho naliphi na apha kula malungu eli bandla lilapha elimfumana kwaye nonke, ingaba nimfumana uMzalwane uHolin Hickerson eyindoda elilungisa nebekekileyo, kwaye indoda ifunyenwe emehlweni enu ifanelekile ukuba ibe lidikoni leli bandla kuthethwa ngalo. Ungabonisa ngokuphakamisa isandla sakho sasekunene. Ukuba kuchase ngoko phakamisa isandla sakho. Ingaba eli bandla limfumana umzawane uCollins efana, indoda elilungisa nebekekileyo, kwaye ufanele umsebenzi wokuba lidikoni leli bandla, ungasiphakamisa isandla sakho. Kulungile, ngokuchaseneyo ungasiphakamisa isandla sakho. Ingaba eli bandla lifumana umzalwane uTony Zabel, eyindoda ebekekileyo kwaye esifanele esi sikhundla sokuba lidikoni kulo mhlambi kweli bandla kuthethwa ngalo? Ungasiphakamisa isandla sakho sasekunene. Ngokuchaseneyo ungasiphakamisa isandla sakho. Ingaba eli bandla livakalelwa kukuba umzalwane uHanel yindoda elilungileyo nendoda elilungisa ebikunye nathi kangangexesha elithile? Ukuba ngunondyebo, unobhala nondyebo weli bandla ukuze akwazi ukusingatha iimali zayo nokuhlawula amatyala alo. Ukuba kunjalo, phakamisa isandla sakho sasekunene. Ingaba kukho into echaseneyo, phakamisa isandla sakho sasekunene. Ndinqwenela ukuthi kubazalwane abamiyo ngeli xesha lakaloku nje ezinyaweni zalo mnqamlezo ukuba eli bandla ngekhulu lepesenti akukho uchaseneyo konke konke. Ndinifumana nifanelekile emehlweni kaThixo ngenxa yesi sikhundla uThixo anibizele sona. Ngoko nina, njengoko kuthiwa, mabahlolwe aba kuqala kujongwe kuba bayasinqwenela na esi sikhundla. Kwiveke ezimbalwa uThixo ethandile, ndiyakubuya ndibeke izandla phezu kweli qela labantu ukubenza babe ngokwasemthethweni ngamathenjo okanye amadikoni eli bandla nononjeba. Masithobe iintloko zethu okomzuzwana nje. Osi, siyavuya ngobu busuku kuba kukho amadoda asaphila emhlabeni anokuhamba ngobuThixo phambi kwehlabathi. UbuThixo ngokokude umnquba onemimiselo eqinileyo njengalo bangavotela amadoda amahlanu kwizikhundla njengeenkokheli zabo ngaphandle kwevoti enye echaseneyo. Siyabavuyela kwaye siyava ukuba wena wawukunye nathi ekwenzeni ezi zigqibo, ibhodi kunye nathi belusi. Thixo, sikelela la madoda kwaye bangakhonza esi sikhundla ngentliziyo yabo yonke besazi ukuba ibathengela umlinganiselo omkhulu ezulwini. Ngenye imini xa iincwadi zezulu ziya kuvulwa, yanga incwadi yezidalwa zasezulwini nakwincwadi enkulu yezulu ingavulwa, anga amagama abo angaba likhulu lepesenti phambi koThixo nomsindisi nayo yonke imikhosi yasezulwini ukuba babe yinto enye ebukumkanini bakhe. Basikelele Nkosi, kwaye bangasisebenzisa kakuhle esi sikhundla. Egameni likaYesu siyakubulela ngabo. Amen. Ndifuna nje ukuxhawula izandla zenu, mzwana uHanel, nomzwana uZabel, nomzwana uCollins, mzwana uHickerson, nomzwana uTaylor. Kuvuyisa gqitha ukwazi ukuba besinobudlelwane ngalo lonke eli xesha nendoda ebekeke ngolo hlobo. Thixo akusikelele ngoku, kwaye siya kukubona kwangoko nje ukuba ndifumane ukuphumla kancinci kuze ndibuye, kwaye sibone ukuba usithanda njani isikhundla sakho. Kulungile, ngevoti yabo ndiyacinga ukuba yayilikhulu lepesenti akukho kuchasa konke konke. Oh, akuvuyi na ukuba unxulumana nabantu namhlanje abanokuphila phambi koThixo ngobuThixo kwaye baphile ngaphambi kweli hlabathi langoku kulo meko yinto emangalisayo. Kwaye ndivuya kakhulu ukwazi ngokuhlwa nje ndinelungelo lokuba nala madoda neli bandla babe ngabahlobo bam. Ndiyavuya kakhulu kuba uThixo endivumele ukuba ndinxulumane nebandla lakhe kwihlabathi liphela. Oh, badeliwe kwaye baliwe kwaye kuthethwa ngabo, kwaye njengoko benditshilo ngale ntsasa kumyalezo wam, mhlawumbi ngabaxovu nje bodaka indlela ihlabathi libajonga ngayo njengeiqela lababaxa, kodwa uThixo ubajonga njengabantwana bakhe. Ndivuya kakhulu ngaloo nto. Basenokungakwazi ukukuxelela ukuba zingaphi iimayile ukuya enyangeni, basenokungakwazi ukukuxelela yonke inkqubo yelanga kunye nendlela esebenza ngayo. Kodwa kukho into enye abayaziyo. Bayayazi iyure abazalwa ngayo ngokutsha. Ndivuya kakhulu ngabo. Kwaye njengomzekeliso omncinci endawufundayo, kwaye ndiza kuyinxulumanisa ngokuhlwanje kunye namantombazana amabini amancinane ukwenza ukuba ifike ekhaya kuthi. Ukulenza libe inene kuthi, ukuze niqonde intsingiselo yalo. Ngenye intsasa ndiphakama ebhedini, ndinamantombazana amabini amancinci, omnye wabo nguRebecca, kwaye omnye wabo nguSara, kwaye bangamantombazana amancinci katata. Kwaye ndinenkwenkwe encinci uJoseph. Ndandisuka eChattanooga ndiphuma enkonzweni ngobunye ubusuku, ngelixa ndandilapha kweli phulo lokugqibela. Ngaye ndandikwimoto ndihamba nonyana wam oyena mdala uBilly. Inkosikazi yakhe kunye nomida babe semotweni kunye namantombazana. Kwaye njengoko sasiqengqeleka, kukho mntu wayethethe nto malunga neebhloko ezininzi zedolophu. Kwaye ndandinqunqeka lukhunana ebantwini ngobo busuku ngendlela babesenza ngayo. Kwaye akukho mntu wayethethile. Waze uJoseph omncinane weza wandibamba egxalabeni wathi, "Tata, ngokuqinisekileyo ushumayele ngokuhlwanje." Kwaye ngale ntsasa, njengokuba bendihamba ndinyuka ndisiya kwisitrato isibhozo neshumi okanye iPen kunye neshumi endaweni yoko, akukho mntu wayethethile, umfazi kunye namantombazana amabini. Kwaye uJoseph omncinane wabamba egxalabeni lam kwakhona wathi, "Tata, oko ngokuqinisekileyo ndiyithandile la ntshumayelo ngale ntsasa," wathi. Ndathi, "Ke ndinomlandeli omnye, lowo unyana wam." Nakwintetho yethu encinci, ndiphakamile ngenye intsasa ndihlele egumbini, uBheki omncinane waphuma ebaleka waza wathi, "Uye wagxabalazisa umlenze wakhe waze wabeka ingalo yakhe wandiwola, kwaye uyintombazana encinane katata." Kwaye wayendiwola, waze uSara omncinane watsiba ephuma ebhedini enxibe iipijama zakhe ezincinci, kwaye wayeza kuthi yithi eza kubaleka ukulandela, yena ungamehlo antsundu amancinci. uBheki omncinci ubeya kuthi, "Oh Sara, akukho mfuneko yokuba uze, kuba ndinaye wonke utata ngokwam, utata ngowam wonke." Kwaye uSara omncinane, imilebe yakhe emincinane yawa phantsi, amehlo akhe amancinane antsundu egqunywe phezulu, ndiwangazelise ngolu hlobo ndakhupha elinye idolo. Kwaye weza walingxabalazisa. uBheki unemilenze emide, ngoko yayiya kufikelela emgangathweni. uSara omncinane wayesabhadaza, ngoko ndamgona ngeengalo zombini uSara. uSara omncinane wajonga ngaphaya kuBheki wathi, "Bheki, ungabe unaye wonke utata, kodwa utata unamndonke." Kwaye ndicinga ukuba yindlela ekuyiyo apha. Sinokungayazi yonke imfundo yezakwalizwi nawo onke amagama amakhulu esiGrike eli qela labantu lisenokungazi. Kodwa inye into eqinisekileyo, ndiyakholwa ukuba uYesu unathi sonke. Amen. Kulungile, mzalwana Neville.